studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe de be studio tamani odo sa sakikmo do usman diko halanton kabaruji gondi dudu yudi maison la presse ila bemako gani kante wonane to boggi jande to batu kanan koobe leede G5 Sahel de fuddan beete hande bemako den no denagu e jogala kiri goni ko odo batu mijeto e do mudun fade batu den o yo ministre en leede den ngaddi batu keñe nenno yebbe mijike do gollidal la no gollidal la torto fa torra habbe e le fongol États-Unis andine waram boutide jawdi pabotoni nelabe onibe dina tem derafu noga e jena yo noga e hokata hikali tem derafu nyalande wayde jaagu fuddam beete altinere hande bamako denno be imminabe do laawi di kolliti metimu en darti du hono jobbe ko bonnana ko yo di ngoni sembe kabaruji men jogani yo beete hande kedde hedade bismillah mawdon e do studio tamani batu kanankoɓe leyɗe Sahel noddiraɗe G5 Sahel fuɗɗam bamako ɗo hande kanankoɓe joyongol ɗo lefo leyɗe kawrata e oɗo batu ɓe baddandu hono ɓe ɓandandu hono dabareji fa keɓɓeɓe keɓana keri leydi ɗi jogala keñe yo ministre humaniɓe hakkude leyɗe mu e leyɗe goɗɗe ɗe ɓe hoore condi fa warde ɓe ndenago leyɗe ɗe muɓodi eli batu mumen hitande ɗiɗo ɓo o ndenno keɗɗenno Mamadou Samba Seku fa ɓeydore ɗen faam
kabaru ndenagu Sahel o woni latotoɗo kasen nuygal toɓɓere kawtal kanankoɓe leyɗe G5 Sahel ɗe humaniɗo gollidal hakkude leyɗe lolliɗo diplomate holiti wiide oɗo batu latto sababu kabaru ndenagu Sahel o ƴewte no yajiri e ley wimako totendiral hakkillaji ɗi dogan dow darnugol guɓɓal dental solasaɓe leyɗe joyi fedde nde yalla ɓe kuncana hoore haɓugol terroriste en nder Sahel o ngal guɓal ne hani fabade imma daraji kedde annaru ndu nder région o ɓuri foof pelle barkan e minisement nder leydi mali e leyngal kawrital bamako ngal talkul saria jokkitita agol imadaraji ɗi fa caggal keri ɗi an hani huncanede hoore nduɗo talkuru latto sababu leyɗe fedde ɗe foof mbawa hinnade kabaru muɗum fa caggal keri ɗi ministre leydi Burkina humaniɗo leyɗe goɗɗe holliti wiide imadaraji nder keri ɗi latto sababu darnade haɓɓugol si trafica ku foof oɗo batu kanankoɓe leyɗe G5 Sahel ɗe waɗi yontere caggal darnugol guɓal dental sodasaɓe leyɗe fedde liptako gourma ɗe leydi mali leydi niger e leydi burkina leyɗe tati goɗɗe ɗe joyi gonɗe nder G5 Sahel o
pade puɗɗoɗe batu o yo ministre en daraniɓe hakkude leyɗe mumen e leyɗe goɗɗe ɓe hoore condi kañum eɓe ndenagu mbaddi keñe ministre leydi tchad daraniɗo hono ndenagu e haɓude torraji dow keri o holliti sugula ɗeɗo leyɗe Sahel ndenno kanko Ahmad Mahamad Bachir mo leydi tchad o ɗum hooreje batu ministre en G5 Sahel o o haaldi e Cheikh Traoré keɗena Mamadou Samba Seku
nous débattons le problème qui
douti aldaji G5 Sahel ɗi goni ɗimi jewti dow muɗum ko ɓuuri hewde yoɗi kabaru ndenagu nder Sahel o ɗum woodi fa ha kambare ɗum kawrital kanankoɓe gaɗi fadde batu ministre en kamɓe tonggude heeƴo golle mo kanankoɓe ɓe ƴewtata yo jaati kabaru dental sodasaɓe leyɗe G5 Sahel ɗe yalla deƴƴerana hewte toon bamako ana jeyda e dental ngal min foof minen pabodira to jamina toon woni ko batu fadde oɗo waɗa hande yo bamako e ley ko warata ko yama yo Burkina e ko nande mum wona tan kabaru ti allaji leydi mali yoɗi Sahel o foof noon wakkati joni o mbiyoɓe ko mum en jaadinkoɓe ɓe ana gaɗa bonandaji nder nokkuji kewɗi miɗen anniyi ƴewtide kabaru muɗum no logguiɗiri yalla dabariji ɗi dental Sahel o hasindini ana keɓe nden kala bonandaji terrorisme ɓe kuncanta hoore darde wotere
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde bemalam e Facebook na Twitter do studio tamani yimɓe jomɓen kaɓorɗo ɓe anda koko goni caami e dow d'accord arme mali jemma asore janja alan nokku madina kura ɗo hakkude muɗe motti yo kiloji joyi garata nenno e wi gouverneur région aka gendarme en nayen keddi hen waɓɓe oɗo golle noon jiitaka keƴaɗo États-Unis le wadde oli nde holliti leydi muɗum ana wondi e ƴewtade golleji dartugol deƴere gondaɗe ɗi o golle yo ɓuytude jawdi golleji ɓe kufinaji ɓuula ɓuula ɓe nder hitande hikka nde keƴaɗo États-Unis o le wadde oli nde o wi leydi mum omo yiɗi tayinude hono golleji ɗi galana le wadde nde ɗum gondaɗe ley aduna 16 goɗiɗe hannden ɗi dartugol deƴere mali du ana hen keɗɗana Mamadou Samba Seku fa ɗeɗoroɗen faam
denta e leyɗe amérique lollirgal États-Unis yo leydi ɓurdi foof wadde faaba almusaɗɗaji nder imadaraji oni fewde e deƴƴere hikkaɓe daranike noga e jeenayi dow temedere wakkande kalisi o yo sifa milliardji jeɗɗi e millioji temedde jeenayi kalisi dollar wakkati joni o laamukoɓe États-Unis ɓe ana anniyi wartirde faaba o nogajo dow temedere wakkande kalisi o batte ɗum kulɓinali ana dow golleji kewɗi gonɗi nder leyɗe hono haïti libéria kosovo e kaña chypre ɓuytugol faaba mabɓe ngol latto sababu leydi en heɓa lawol sabi ndi jokki amerikin koɓe ɓe kamɓe ɗum woni arande gollididde runde afrique nde bangal kulentireji luumo faaba leydi chine nder wakkande o yo sappo e ko fawi ley temedere japon jokkiɗomo o yo jeenayi e ko fawi ley temedere leydi allemagne yo jeegom e ko fawi dow temedere leydi france ɗum yo jeegom e ko fawi dow temedere mo grande bretagne yo joyi e ko fawi dow temedere nikki haaley keƴaɗo leydi états-unis to oni toon holliti wiide immaɗe leydi makko no hani latade warde wadde dewral e ruttade e lewi gollowo goto fedde oni ɓuytugol almusaɗɗa golleji nder nokkuji hono soudan du sud rd congo centrafrique ma leydi mali yo sifa yamirde ittugol yonki ujunaji yimɓele
julaɓe sewɓe imminaɓe dow laawi ɗi andini wawde laatagol jaagol lebbama ko puɗɗo jundu altinere hannde lebbalɗe ɗiɗi fuu uddan e wiidaraniɓe oɗo golle yo wawde jaɓude hono immigol ngol fawarde e yoɓede ko bonnana ko sabaniɓe oɗo golle golloɓe mobilaji noon mbi gaddatake keɗɗana mumiri sende bou fa ɓeydoroɗen faam
cottoɓe kewɓe jaɓi murtere golle le gallure bamako nde immaɗe mum yo faabade commerçant en hegginaɓe keɗenaɓe do foccitago Mamadou Sama Seyko
min kumpitaka kabar muɗum ka so Allah jaɓi min paabotoɓe min fuf min ɓiɓɓe leydi ndi noon hewti ndi wala bawɗe ɓe kaɗa ñalawma goto santi balɗe ɗiɗi
landiniɓe ɗeɗo murtere kollitino wiide transporteur ɓe faaɓotoɓe kaɓɓen kolliti ɓe gala hen saabi hakkille mabɓe tiɗalaji koɓe jogi walda e ko commerçant en keɗenaɓe do foccitago Mamadou Sama Seyko
so gonga minen kay miɗen kani gollude saabi bangge goto min kumpitaka bangge goɗɗo dun transporteur en e kaña commerçant en ɓe ndenta fewi caɗele ndenno hana fewi min ɓilo hen
pelital laniniɓe ɓe heɓude ɓural e ley ɗe murtere golle haɗay commerçant en yoga sikkitaɗe ɗum saabi de e hakkille mabɓe ɗum dawraka no hanniri
sakiraɓe kufinaji boɗeji waraɓe kati ɓe ɗon bureau rouge m ɓe mbi golleji kesi kennaɗi e kabaru ADN fa ɓeyda andande ono heddiɓe hen ɓe ana wondi etaɗude eɓe kultidu pati ɗum taɗina fuɗɗugol séria Amadou Aye Sandogo kañi e sappo jeɗɗom ɓe hayfidaɓe kanko madame Maiga Zeynabou Touré sakike goto e keddiɗo hen ɓe wonko haaldi e mumini sende bou keɗɗena Mamadou Sama Seyko
to sikaso toon ɓe kollitimin fa laaɓi wiide horgol kedde iwɓe ɓe ɓamtete ka joni watta ko ɓuuri lewru minen downi fa hannde horgol dawraka taw ene ɓe mbihi noon kabar muɗum fof biltoto nder balɗe sappanɗe nayyi e joyi e ley lebbi tati arandeji hikka wongo sareka hanni ɓamtede taw ene lewru ɗuɓɓirdu ndu min goni e muɗum joni yila amen kay ɓe kimnolngol no yawiri patti fuɗɗitugol saria o jaati taɗa nden no hana fewi saria ka taɗine saabi ka fuɗɗi noon waɗede wandun hay faaɓe yo sargol ngo jokkite fatima min kutaki fewi saria leydi malindi ti min fofu min ɓiɓɓe leydi ndi fa goto ɓuura bandu yesso saria
tous les maliens sont égaux devant la loi
hono kabar kan gabon 2017 e ndula cameroun laatike kawɗo ley hitande hikka nde ndenno cameroun ka laatimi kawɗo coupe d' afrique 2017 o to gabon to o yaltini ɗu leydi égypte ndi dow fiide ɗum e mbaduji ɗiɗi égypte daroduki e mbadu goto joni woni laabi joyi ko cameroun laati champion d' afrique
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen to gawato hono gollirde yirwere région gawo o waɗi batu muɗum ñande asawere nde batten muɗum yo daɗɗude golleji hitande 2017 ɗi e wi hooreje gollirde nde ete jawde hikka ɗoni hitande 2016 nde a naɓɓaɗo millioji temedere e capanɗe jeenayyi e nayyi CFA hono tugaɓe capantato gam projet cenam e laaɓal ley commune aji kerédu to sigaso to dokkodiri faamu dow kutteji tongiɗi e yahgol sella ɗum e yahgol ladde sellaji nden battane muɗum batu o yo batu o faabi keɓe heɓande oɗo golle jogala fawarde e andande hono du gelle ɓurɗe fuu laaɓude ɗe yo USAID hokki jawdi laatagol batu o to segu to jeune chambre international segu ley gollidinde emma bamako o waɗi dokkal ƴiƴam fa noto hono barmuɓe gawoɓe o golle waɗi ley suudu dogotoro segu to ɗoɓe dokkata ƴiƴam fa rese yambere nayoɓorde donnugol négocioji gam deƴere fuɗɗi asoere keña to kuccala to donnoɓe burkina faso leydi codoir laguine sénégal maroc fawarde e mali fou daɗodiri yiwde kuccala yaade segu dow kiloji temedere e capanɗe jeegom yo ɗo kadduɗo e ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fa hande yewtere me ana yesso yen tawde janggo